say
Smack magic.
Good
morning, afternoon, evening, idiot, sena kumazulu. Kaniga nyamati.
Jazzy boy.
Jinda munguru.
Running.
Jinda munguru, chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadi shiba preference. So before she la jolo ke la deep end. Uche kulifia loko. Uche kulifia loko. Fuzi.
Kamane nilipe, sina funo ne kachimpwena. Na step we machinja kamane kakangena. Apo nishibaya njine na shindiriza na count. Baru anda siba nyanganya wa mount. Yazi bwelela ya mushe machiki. Ye ya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sana pasini. Hey life in fire, ngolefu anjizoko, you know what I mean.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la jolo ke la deep end. Uche kulifia loko. Uche kulifia loko. Fuzi. Uche kulifia loko.
Kachini kachache dry clean. Injini idira kuma 18. City kuma na rapid ticheza. The night is too young, ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fupungisa magero ndi 7 yaba. Bata paka night kalinoda. Time tiza choka muklabu, tivao na bakuma order. Kugona tizi no uka tizi. Chikambo utira tima kalako busy. Hey life in fire, so nikabwela, I hope pichitika please.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la jolo ke la deep end. Uche kulifia loko. Uche kulifia loko. Fuzi. Uche kulifia loko.
Chidira, hey, usha mushena chidira, hey, ukomuri mushena chidira, hey, injise na chidira, hey, mushena chidira, hey, usha mushena chidira, hey, ukomuri mushena chidira, hey, kuna isafenga na chidira, hey, hey. Why, drift, check, kani ganyamata.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la jolo ke la deep end. Uche kulifia loko. Uche kulifia loko. Fuzi. Uche kulifia loko.
Couple of swag, we in the beauty. Mr. Samu Muzada. Fashion is a call.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB. Shoni Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Exclusive.